olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Olo whea ngai nisi o vaenga o le te tete o Vito Ria ma le te tele o lolonga ma tawhenga i le awhia whinei. Ma olo o wha o iei le wha moe moe i le a tili wha te tele ina i le aso a tae ao ma le vai aso o mua mua. Ua lapata ia tangata i a ai o Shepparton, Orvale, Marupna ma Muchiso. Ua tuai o na tu ua o la tau whale ma whanua ai olo o wha moe moe e o i le se fulu ma le lua mita le mawalunga o le tafe o le vai tafe le Goulburn River i le tae ao a tae ao. Olo o iei i se tūlanga la matia foi le a ai o e chuka i le tū i mātū o Vitoria ma na whaalia Grant Rayson o le au au nanga la vea i le State Emergency Service nisi o tau mawhainga a le au au nanga e la vea ina mea tau tino nisi o tangata i e chuka.
We're working very hard to try and protect this end of town, sandbagging, pumping water from the stormwater. Crews overnight did a mammoth job to get to save most of it. We're just reinforcing and making sure of that work now. Sadly, there has been a few houses through town that have gone underwater that have been unsalvageable, but we've got more wins than losses so far.
Grant Rayson, or the State Emergency Service Victoria. Wātoa le vai asa o talu ona lapata ia tangata i e chuka tu ua o lātou whale mawhanua ai na whaia le whaai unga anisi ino nofo matau ma le te tele o lolonga matawhenga e pei o le ali i o Peter Kain.
Some of these text messages you get that you know you've got to evacuate, they're not really clear who, where, what, and for a lot of elderly people I think it's really, really hard on them in regards to getting those text messages. Yeah.
E o vai le afe fale ma whanua na whatama ia e le vai ina ua si itia le vai tafe le Ampapsa River atoa i ma le vai tafe la wiloa le Murray River. O se tasi o tangata anu u e juka o le tamaita i o Diana Pusha ma o ia se tasi na usita ia le whaatununga e tu ua lona fale ina ua lolo vaia.
I've got three turtles sitting inside, I'm not really concerned about them, apparently they're river animals and they'll be fine, but we've got the kids out, we've got the dog out. Got the cars out.
It's
all that matters. Everything else is replaceable. So.
E o mai ilia o auli o le asoana leila. Ua ova i le tolu se lau fa se fulu a wala i Vitoria ua mōtu sia. Ma ua le mawhai ona toe ui e ta vale. Ova i le se lau lima se fulu ngā luenga la vea ina wha atino ina e le au aunanga a le SES i le lua se fulu mana whae tū la ua mbavai. Ma e ui i le susulu o le la i le asoana leila o lo o iei le wha moe moe i le matua te tele o lolonga ma tawhenga i a aiepei o Shepparton. Lea e feita wafe a inga ma pisinisi o lo o i se tūlanga la matia mai le vaitafe le Goulburn River. O se tasio tangata anu o Shepparton o le tamaita i o Stacey Scully.
Came up a lot quicker than we expected. Even this morning it's come up a lot quicker than we expected. And although our house is a little bit higher off the ground, it's getting up to the level where it's going to be untenable very shortly.
Se tasi o tangata anu o Shepparton, Stacey Scully. Nā asia sia le pālimia Anthony Albanese, atoa i le pālimia se tete o Vitoria Premier Daniel Andrews, nisi o ai o loa awhia i lolonga e pei o Bendigo ma Rochester. Mā na whaailoa mai ei le pālimia Anthony Albanese, whesoa soani ele mālo tele, mō ainga wā awhia, ona ole te tele o lolonga matawhenga i Vitoria.
This support is of course a small compensation, but it does mean that people are getting that support on the ground and we'll make that available immediately.
Le pālemia Anthony Albanese. Ai lea fia finei i New South Wales. Olo o yei lapata inga ole te tele o lolonga matawhenga i o Forbes, Wagga Wagga, Narrandera, ma Moama. O le reporti ina wha maa popo ina e Julian Uile mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.